It's your boy D. Because this is
Future Beats Production.
We're living this world. We got to remember some other day. We're gonna live and meet our loving Savior, Jesus Christ. So we got to prepare ourselves
before
Zomwe ndimalimbana nazo nkukhala chitsanzo Tandizolanga ndinu, ndisovende kapaso Zima ndibweteketsa muti zomwe ndinavaso Zodetsera ngakhale zovalaso ndavalaso Akakanga kastole, avulosi yo glole Ndadzikaniza nthawi ya itali ndidzilole Kuti ambuye wanga lero loka munditole This is the simple way, I just want to say sole
Maso wanga sakuona kulindima Dima wanga ndi wosweka ndi matruma Gati paka tipa usi Njila zake ndi sobuta ndi mabunga mo Koma ndilila kwa inu Zose zanga ndi zainu Mbuye wanga landi zeni Kwa adani ditete zeni Kuyenda ndeka siningate Mbanda inu ndili chape Kuyenda ndeka siningate
Maso wangasa kuona ni Makutu wangasa kukuba ni Ine I've gone astray, I've lost a way I'm far away Save me I've gone astray, I'm far away I've lost a way
Ndina soche lantari monti na jedwa ndinguluwe Twana fix myself koma mpavu ndilibe Kwesa kwanga kucha apano ine ndaleka Deforestation nde ndilibe ntengo okwila My life is a desert Indeed I know your mind is a devil's playground You can't live in the speed they set time The fresh thing you can praise God That's a total right Yeah Ambuya nadi gonda di fela panchanda Chimo ndi mazunzo zinali bidwa pompo Salvation is simawa, salvation ni pompano Bugwa siri ziwa kuti mawa libalanji
Maso wangasa kuona ni Makutu wangasa kukuba ni Ine I've gone astray, I've lost a way I'm far away Save me